Yamevamia cheza mosmos usijokomia, watoto wa kali kina Carolina Halima walivyojiachia. Leo tunapiga show, yani paka popo riko riko pale mukiwika Kenya ndo na pila bado iko iko. Leo tunapiga show, yani paka popo riko riko pale mukiwika Kenya ndo na pila bado iko iko. Nasijidai upendo mina sambasa, wote wa mai wakaka zina wadada, wana furai ngoma zangu zina wabamba, hey, zina vochuna kwa spitu mkombo.
Achani wape burudani burudani,
leo
mina wapa burudani
burudani.
Achani wape burudani burudani,
leo
mina wapa burudani
burudani.
Achani wape burudani burudani,
leo
mina wapa burudani
burudani.
Achani wape burudani burudani,
leo
mina wapa burudani
burudani.
Vic Bandes.
Eyo, mina wapa burudani.
Forget all negativity, feel the vibe, na ukatike. Ukiwa tungi juu ya mjani, feel the vibe, jiachilie. Satu wendo wote, wala,
wala,
wanha,
wanha.
Let's get together,
together.
We feel alright.
Achani wape burudani burudani,
leo
mina wapa burudani burudani. Achani wape burudani burudani,
leo
mina wapa burudani
burudani.
Achani wape burudani burudani,
leo
mina wapa burudani
burudani.
Achani wape burudani burudani,
leo
mina wapa burudani
burudani.
Burudani burudani,
leo
achani wape burudani,
mina wapa burudani.
Achani wape burudani burudani,
leo
achani wape burudani,
mina wapa burudani.
Mapani wangu wa ghetto Nairobi,
leo
mpaka coast 001,
mina wapa burudani.
Wasupa wangu wa rembo Nairobi,
leo
watoto wa kiswazi wote pwani,
mina wapa burudani.
Mahasla wangu wote wamekubali,
leo
wanataka burudani,
mina wapa burudani.
Kutoka Kenya, Uganda, paka Bongo,
leo
wanataka burudani,
mina wapa burudani.
Hey, hey.